angiphuthume masingana uMantuli Mlotshwa uthi hey stana na yey bo kwakungeve kumnandi awu manje uthandwa uma unotho or usebenza kunzima mfowethu emndenini nokuthi kwesinye isikhathi nabazali bayimbangela yokukhetha izingane yes ngiyavumelana nawe Mantuli Mlotshwa abazali uthola ukuthi mawusebenza kahle bazokuthanda bese kuthi lo ongasebenzi hayi indaba yakhe ayikhulunywa nokukhulunywa ngiyakuzwa mina Mantuli Mlotshwa asiphuthume siye kumama uSikhosana umama uSikhosana uthi ke ngale yami stana nawe wazowangibusisa ngisazoba nohambo awu umbhedesho uqedile mntanami ngiyabonga imina umama uSikhosana eunit 13 embali alright asithathe nangomlaleli mhlawumbe naye uzosho ukuthize la sabona
oh stana na my brother
wola my brother
yes nako kuhanda lomfokazoni
awu awu ndondaba
nazo
ngiyazi
ukuthi stana nami mfowethu iphule mina kumnandi njengoba uchatha
yes
mfowethu ukuhlakazeka kwalo mndeni engangizalwa khona kwaze kwangishaya kutheni ngingakwazi ukufunda ngendlela engangifise ngayo thina basathathwa kusho ukuthi thina sizalwa umake-ke khona sihleli komalume sathathwa thina nomfowethu omdala osadlula emhlabeni wathi uXolani wayehamba olusa kwenye indawo ngayo olusa le manzi mtoti ngangikazi nakhona ngakhula sengazi khona le mali le sisebenzayo sitana naye ifundisa iy'ngane zamalume yabo
ya
ziyanyuka zona the kusuka kwaqala lezi zinto zodlama sitana nangilapha mina emanzi mtoti komakhutha yabo kwaqala izinto zodlama ngacaca ukuthi manje no ngeke lento siyasihlukanisa manje besidlala sonke ibhola silusa ndawonye nabajita ngakhona manje sekusuka udlame mina ngazi lutho ngalento ngoba le nto yasuka ey'koleni kakhulu mina ngifundile ithe isuka lento mayenzeka ngabuya ngezala mgungundlovu ngaqala usizi-ke sitana naye kwacaca ukuthi manje uma uyaphuza yonke yabo nje ngivalwa abantu i-background anginayo kahle
okay
kusuka lapho-ke aqala ngabuye ngaboshwa saboshwa nje nala majidakithi saqala saba nohlupho saboshwa sabantu ababoshwayo yebona omalume labo bekade besisebenzisa besilusisa inkomo basitshela iy'ngane zabo ukuthi thina siyigebengu iy'ngane zabo yikhula manje namanje sikhona sebashona bona azisithathi ezinjengefemily kahle kanti futhi mina ngedwa sengiseleke kulesi sizukulwane sesibili yayibona so manje nami ngibuye ngincene mfowethu kuyovakasha khona ngoba zona nomoya omubi abangazange besakwazi abazali ukuthi bayitshene ukuthi no ayikho le nto esasiyikhuluma lina nafunda ngenxa yalabo iy'tebhi zenu lapho yayibona into engisho mfowethu so manje nami wena mfowethu lezi ngane lezi zincane yabo umfani wami nomfani no-14 years akakwazi ukuthi avakashele kahle leziya ngoba nami ngiyazi ukuthi mesehleli lapha laba bazi ukuthi mina batho babobo mina ngiyisigebengu warawara betho le nto namhlanje mina sitana na ngiranile adla ngi-right mfowethu ngiyakholwa and angazi nami unkulunkulu wangisiza kanjani ngafinda kulo la zame nakuzona zonke le zinto ezinye ezenzeka nakule simo engangisona abantu mina bakithi ifamily yami esele ngokwayo ngade ngafa kodwa ngonkulunkulu ngiyaphila
wanda mfowethu ngiyasiza isitori sakho ngifuna ukuthi kuwena mhlambe wena you can take an initiative uyabo ungayihambisa ingane yakho lela 14 uyihambise yodwa hamba nayo nivakashe uyabo and nizame mhlambe to spend a weekend lapho ubone ukuthi bazoyitshitha kanjani and nawe bazokutshitha kanjani mhlambe mase bebona ukuthi hayi bo uwanda useshintshile usewomunye umuntu then bazoqala bakwazi ukuyi-accept ifamily ngilento ekade ngiyishoyo namanje ukuthi thina esikhule isimo sinjalo but let us take i-initiative kube thina esizama ukushintsha isimo ukuze le ngane yakho ikhule ibazi iy'hlobo zabo akubi wena othatha i-initiative uvakashe naye
danki mebrat
danke futhi
usho exactly engikwenzayo mfethu ngiyazama cha ngiyabahlanganisa abanye babo sesiyatholana nje kuyangokuba right
thank you wanda
ngiyabonga
futhi ngokushela isitori sakho.
Ngiyabonga
bhuti wami ngokusitshela isitori sakho siyabonga.
Show me,
all right, thank you. All right, inamba ilula kakhulu 0333423970. Mhlambe nawe nasi story ofisa ukuthi usoxoxele soya nama mhlambe ufuna ukungenelela odabeni kulula sishayele inamba ilula 0333423970 noma ucomment ku WhatsApp ku 0665195794 asifunde nabo abangikomentela lapha ku Facebook sibone ukuthi bona ba comment bathini. Khulani ngubane umbovu lo ingcukuma neleli uthi ke umbovu good morning team Sondela breakfast show prince of the airwaves stana na hey lafa elihle kakhulu gone are all those days are those good days ay cha bandla mina ngike ngibone sengathi abantu besifazane abayimbangela yalomkhuba awu wasugibela phezulu kwembokodo kangaka khulani mfowethu uthi ke yalomkhuba obhedayo nokungathandi ukuthula izingane zandawonye ziyohlezi zeyezandawonye uthi ke abantu besifazane ugxeka o baby la uthi bona abanobayimbangela yalomkhuba omubi okay kulungileke asekwi throwback flop Thursday yakhe uthi ke ngahlekiswa udriver walamakhumbi taxi anama LCD screen ngaphakathi wayethi usidlalela imovie bandla nge memory stick. Hey kwavele kwadlala enye into. All right, kwadlala iTriple X kwadlala la wangabukwa ingane ezincane. Wathi uzama kuyicisha yavele yagqoma kakhulu iRadio. Kwakhala wonke ubuntu eTaxi. Oh my god, kusho ukhulani Merry Go Round ubuntu kwatofolax ePhalamende elikhulu kwaDabuza kodwa ukuhlekiselana ekseni. Hey sengiyabona we ma. 0333423970 tata basitata apha no shezi uthini utata basitata simfunde yane. All right, tata basitata uthi Prince aka Donga likaMavuso asiphileni bafethu danki tata masitata mfowethu uthi sibuze itiye uthi hey mfowethu esihlokweni sakho kunzima emndenini esiphila ngaphansi kwayo ngikhumbula kudala makuhlatshiwe emndenini silala sonke endlini leka round yes amadoda ngapha abesifazane ngapha kumnandi into edala kube nje ukunukana futhi kwenziwa abesifazane nokuxabana kwethu siyingane through omama bethu futhi akulungiseki okuyinkinga okuyinkinga ekhungethe imindeni yonke wemfethu ngiyayikhumbula lezo zikhathi thola ukuthi kuno round la ekhaya niyahamba nihlale nonke ku round koze kuse mhlambe futhi niyaxoxa niyaxoxela nje niyaxoxela kumnandi kuvuka ekuseni futhi kuqhutshekwe nomsebenzi ayikho inkinga wemfethu tata masitata ngiyakuzwa itropeke flop Thursday ka tata masitata uthi ngake ngagibela ikhumbi ngithe sengihleli khona labantu abadayisayo ngathenga ama fried ne repost ihamba ikhumbi sekumele kukhokhwe dololo imali udada masitata apha no shiz how shuthi ama ships ayesekuyena nesiphuzo lesi yahamba kanjalo ke ikhumbi engasakhokhanga aw kodwa we tata masitata wambulala lo yamuntu. All right, sawubona.
Awusanana.
Wola lova.
Yaphila Prince.
Ah ngiyaphila mfowethu kuhamba kanjani?
Sibongeke Prince of the Airway.
Yes.
Ukhuluma noNdosi, ukhuluma noBuaca, ngila kaqontshela maqondana. Nasehostela la ngikhona, ngitabukale kwayincane la ngitabuka khona isikopho ngaphezulu.
Okay. Mhm ngiyakuzwa
yabona ke mina sithanga nangi sifuna ukuthi ngithele isiyophela ke yashayeka kulezi ndawo lezi zokuyithokozisa
yes
futhi mina ngumuntu vele nomculo owuthandayo
okay
lo mculo lo usanda ukuyikhipha le ngoma ngizwile nje ngifuna ngayinaka kangako ngiyathanda futhi nanokucula
okay
yabona umntwana lo kuthiwa undlwa uzinkulu